njengingo she boys boys italinga lifike ngo boys no shall ay akeke ngizobenglo boys ay soz ay indlela zami njengos boys njengingo she boys italinga lifike ngo boys akeke ngizobenglo boys ngoba ngaliyeki khona njengendoda ngeke lingotshe manje kuyashelela noma singayojike esosha hlukumeza igoli ngikwazi ukubuya nesonke ngithi ndlela zami sengiyazibona manje ngingoseboza ithwale encane ifike ngoqosha angeke ngizobe ngilokotha ngoba ngaliyeka ikhona njengendoda ngeke lingotshe manje kuyashelela noma singayojike esosha hlukumeza igoli ngikwazi ukubuya nesonke ngoba ngeke balunge ngeke ngeke balunge ngeke ngoba ngeke balunge ngeke balunge ngeke ngeke balunge ngeke balunge ngeke balunge ngeke ngeke balunge ngeke balunge ngeke balunge ngeke 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 balunge ngeke ngeke balunge ngeke balunge ngeke balunge ngeke balunge ngeke balunge ngeke ngeke balunge ngeke balunge ngeke
Balunge, 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 balunge.